Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwanga ngo kongera kwagahindura cyinzi biganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Turi live reka duwikaze mu kiganiro cyacu ku mugabane wa Afrika. Nagira ngo niba munyumva usuza abateze amatwi ikiganiro cyacu.
Nongeye kubasuza abanyarwanda kazi muteze amatwi radio itahuka kuri uyu munsi, kandi mbifurije kumva ikiganiro cyacu, mbifurije ikiganiro cyiza aho muri hose.
Tuwa ikazi rero mu kiganiro cyacu ku mugabane wa Afrika, turi kumwe na Comrade Kayitare Bernardi, akaba ari we waduteguye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntabwo dufite ingingo nyinshi twateguye kuko ni ikiganiro ubundi ategura rimwe mu cyumweru, ariko kuri uyu mugoroba bitewe n'uko ikiganiro cy'ubukerarugendo n'abaturage kitabashije kuba, nkaba nifuje ko twaganira ku ngingo ngufi cyane zishoboka mu cyimbo cy'uko ikiganiro cy'ubukene kitabashije gutegurwa uyu munsi. Community Kayitare, dufite iki ku rutonde mbere yuko tutangira kuri gahunda?
Urakoze Sherije, uyu munsi dufite cyane cyane urubanza rwa Urayineza Gerard na bagenzi be bamaze gukatirwa n'urukiko rwisumbuye rwa Muhanga Igitarama. Dufite kandi turagaruka muri makeya ku byavuzwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa ku byerekeranye n'ibyaha u Rwanda rubashinja ko ngo baba baragize uruhare muri jenoside yakozwe mu Rwanda muri 1994.
Okay, nagira ngo rero mbere yuko dutangira muri wa munota ukunda kuragiza abakunzi baraditaho, kandi niba hari isengesho rigufi wateguye.
Murakoze Serge, twicishe bugufi dusenge Imana. Nyagasani Imana y'urukundo, Data wa twese, Mana dukunda, tugushimiye cyane uyu munsi, tugushimiye ibyo wadukoreye byose aho turi hose, tugushimiye Nyagasani Mwami Imana ibyo tugenera, kuko Mana ni wowe uzi ibyangombwa kuri twebwe. Tukweretse ikiganiro tugiye kugira muri aka kanya, abagitega amatwi bose nyuma y'uyu munsi, ndetse n'inyigisho zose bazakuramo Nyagasani Mwami Imana zizabe iziturutse mu maboko yawe, kuko Mana ari wowe utanga kandi ari wowe ubwiriza tugusabye rero kutwohereza roho mutagatifu wawe kugira ngo atuyobore twe tujye kuganira muri uyu munsi kandi adushoboze kubwira abanyarwanda ibyo bakeneye muri iki gihe tukweretse abanyarwanda bahangayitse abanyarwanda barimo kuburirwa irengero abanyarwanda bafungiye mu nzu z'imbohe abanyarwanda barimo gucibwa imanza z'urudaca hirya no hino nyagasani mwami imana tukweretse cyane cyane n'ababuze ababo turagusaba nyagasani mwami imana ngo ube hamwe na buri wese muri iki gihe n'igihe cyose tubisenze twiyambaje izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen
urakoze cyane comrade Kayitare reka
murakoze Serge reka wenda duhere kuri uru rubanza rwasomwe uyu munsi rwa bwana Urayineza Gerard na bagenzi be mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga igitaramo kuri uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 mu masaha ya nyuma ya saa sita za ni ukuvuga saa cyenda ubushinjacyaha igitaramo bwaregaga bwanakabanda Manase munyampundu witwa Kinihira Leo na Nsengiyaremye Elise Nyakayiro Samuel Nzabonikuba Amos Ruganiza Benjamini Rushinga Bigwi Aaron Rutaganda Dominique na Urayineza Gerard aba rero nibo baregwaga uyu munsi bakaba basomewe bakaba bakatiwe igihano cya burundu nk'uko twabibonye mu by'akarusho ndetse uyu musaza w'umurezi uzwi cyane kuba yarashinze ishuri rya kaminuza ry'igitwe bwana Urayineza Gerard akaba yaciwe n'akayabo ka miliyoni hafi zigera ku 9 miliyoni 8,334 y'amanyarwanda ngo indishyi zinyuranye agomba kuriha ariko urukiko rukaba rwashyizemo n'andi macenda yo kuvuga ko ngo we na bagenzi be ngo basonewe ku byerekeranye n'amafaranga y'amagarama y'urukiko ngo kubera yuko bafunzwe nyine bakaba nta kintu barimo kwinjiza Serije sinzi niba wenda twavuga uko isomwa ry'uru rubanza mu magambo arambuye urukiko rwemejwe ko ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha ngo gifite ishingiro rwemeje ko ikirego kiregera indishyi cyatanzwe muri uru rubanza hisunzwe ikirego cy'inshinjabyaha gifite ishingiro kuri bimwe mu bikigize rwemeje rero ko Urayineza Gerard ahanwa no kuba icyitso mu cyaha cya jenoside n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa se gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside hashingiwe ku gikorwa cyo kuba abishaka yarahishe amakuru yerekeranye n'ibimenyetso bya jenoside kandi ko byaba bimuhama bigize impurirane y'imbonezamugambi uru rukiko kandi rwemeje ko bwana munyampundu Leo uwo bita Kinihira ahamwa n'icyaha cya jenoside n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa se gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru ku byerekeye jenoside hashingiwe ku gikorwa cyo kuba abishaka yarahishe amakuru yerekeranye n'ibimenyetso bya jenoside kandi ko ibyo byaha bimuhama bigize impurirane y'imbonezamugambi rwemeje ko witwa Ruganiza Benjamin ahanwa nawe n'icyaha cya jenoside n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa se gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside hashingiwe ku gikorwa cyo kuba abishaka yarahishe amakuru yerekeranye n'ibimenyetso bya jenoside kandi ko ibyo byaha bimuhama bigize impurirane y'imbonezamugambi rwemeje ko witwa Rutaganda Dominique ahamwa n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside hashingiwe ku gikorwa cyo kuba abishaka yarahishe amakuru yerekeranye n'ibimenyetso bya genocide kandi ko ibyo byaha bimuhama bigize ihurirane y'imboneza mugambi. Kairo Samuel ahanwa n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru ku byerekeye genocide hashingiwe ku gikorwa cyo kuba abishaka yarahisha amakuru yerekeranye n'ibimenyetso bya genocide kandi ko ibyo byaha bimuhama bigize ihurirane y'imbonezamugambi. Rwemeje kandi ko Twengiyaremye Elise ahamwa n'icyaha cyo kuzimiza cyangwa agatesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru ku byerekeye genocide hashingiwe ku gikorwa cyo kuba abishaka yarahishe amakuru yerekeranye n'ibimenyetso bya genocide kandi ko ibyo byaha bimuhama bigize impurirane y'imbonezamugambi. Ruhanishije rero Urayineza Gerard, Munyampundu Leo ariwe bita Kinihira na Ruganiza Benjamin buri wese igifungo cya burundu. Rukaba ruhanishije nanone Taganda Dominique, Iyakayiro Samuel na Twengiyaremye Elise buri wese igifungo cy'imyaka 8 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda 75,000. Rutegetse Bwana Urayineza Gerard, Munyampundu Leo witwa Kinihira na Ruganiza Benjamin bafatanyije ko bagomba guha Uwera Marie Grace indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 9 n'indishyi mboneza musaruro za miliyoni 3. Rukaba rutegetse nanone ko Rutaganda Dominique, Nyakairo Samuel na Nsengiyaremye Elise bafatanyije guha Uwera Marie Grace indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 2,400,000 y'amanyarwanda. Naho Urayineza Gerard, Munyampundu Leo ariwe bita Kinihira na Ruganiza Benjamin bafatanyije bagomba guha Mukamazimpaka Marie Chantal indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 4 n'indishyi z'imboneza musaruro miliyoni 3 y'amanyarwanda. Rutegetse Bwana Rutaganda Dominique, Nyakairo Samuel na Twengiyaremye Elise bafatanyije ko bagomba guha Mukamazimpaka Marie Chantal indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 2,400,000 y'amanyarwanda. Rutegetse nanone Urayineza Gerard, Munyampundu Leo ariwe bita Kinihira na Ruganiza Benjamin ko bafatanyije bagomba guha Ndagijimana Jimmy indishyi mpoza marira zingana na miliyoni 8 y'amanyarwanda. Rukomeza kandi rutegeka Rutaganda Dominique, Nyakairo Samuel na Nsengiyaremye Elise bafatanyije guha Ndagijimana Jimmy indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 2,400,000 y'amanyarwanda. Tegetse Urayineza Gerard, Munyampundu Leo bita Kinihira na Ruganiza Benjamin bafatanyije ko bagomba guha Tuyishime Eric indishyi mboneza mpozamarira zingana na miliyoni 4 n'indishyi mboneza musaruro miliyoni 3 z'amanyarwanda. Rutegetse Rutaganda Dominique, Nyakairo Samuel na Nsengiyaremye Elise ko bose bafatanyije bagomba guha Tuyishime Eric indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 2,400,000 y'amanyarwanda. Utegetse kandi Urayineza Gerard, Munyampundu Leo ariwe bita Kinihira na Ruganiza Benjamin ko bose bafatanyije na bagomba guha Ndatsikira indishyi mpozamarira zingana na miliyoni 2,500,000 y'amanyarwanda. Utegetse Urayineza Gerard, Munyampundu Leonidas alias Kinihira na Ruganiza Benjamin bafatanyije ko bagomba guha Mahene Byiringiro Jean Paul indishyi mpozamarira zingana na miliyoni 2,500,000 y'amanyarwanda. Utegetse Urayineza Gerard, Munyampundu Leo ariwe bita Kinihira na Ruganiza Benjamin ko bo bafatanyije bagomba guha Mugwaneza Valerie indishyi mpozamarira zingana na miliyoni 8 z'amanyarwanda n'indishyi mboneza musaruro miliyoni 3 zose z'amanyarwanda. Rutegetse ko Mukasa Haha Rusi, Murindabyuma Isidore na Mutamuriza Florence nta ndishyi bagomba guhabwa muri urubanza rutegetse kandi ko Urayineza Gerard Munyampundu Leonidas Leon ariwe bita Kinihira na Rutaganda Dominique Nyakayiro Samuel Sengiyaremye Elize ngo basonerwa kuriha amagarama y'urubanza ngo kubera ko bafunze ukorongo niko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwakijije uru rubanza rwasomewe mu ruhame uyu munsi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2021 Serge rero ngibyo ibyerekeranye n'uru rubanza twavugagamo uyu musaza ngewe niwe nakomeje gukurikirana cyane Bwana Gerard Urayeneza n'umusaza w'umurezi mu kigo cy'amashuri mu bigo by'amashuri nako ni muri aneze ibigo by'amashuri igitwe akaba yaragize uruhare mu gushinga kaminuza yigenga ya Gitwe uyu musaza rero w'umurezi akaba afunzwe agiye gufungwa burundu kubera ngo imirambo cyangwa se imibiri yaba yarataburuwe mu misambu y'amashuri y'Igitwe noneho akaba afungwa burundu kubera iyo mpamvu ndetse akaba agiye gutanga byose hamwe indishyi nagerageje kuzegeranya indishyi zingana na miliyoni 8 334 by'amanyarwanda Serge Ndayizeye
urakoze cyane Claude Marie Bernard hari abadukurikiye bahise batwandikira uyu aragira ati ni ubutumwa buje nyine buvuye Igitwe ubwo nyine ko aravuga ati ni ubutumwa atworeje amaze kutwumva aradukurikiye aragira ati Igitwe ubu haraye abasirikare benshi ubu tuganira ati Igitwe haraye abasirikare benshi kandi bameze nk'abagiye ku rugamba bitewe n'urubanza rwa Urayeneza Gerard n'abagenzi be bazi neza ko araka bizwi neza ndetse kandi bavuga yanditse ngo bazi neza ko ari akarengane bakaba batinya icyo abaturage bakora entre parenthese cyangwa mu dukubo imyigaragambyo iyi leta ya FPR izavaho nabi cyane kandi yibasiye inzira akarengane nyinshi koko inyinshi kuko umucikacumu ashinjwa jenoside nawe yarahigwaga bukware na kumiro Kayitare kuri ingingo nta nicyo nayivuga kuko comrade Edouard akunda kubigaruka buri gihe avuga nyine akarengane kari mu Rwanda dosiye ya Urayeneza Gerard twayitinze igihe kirekire twayiganiriye birebire kugira ngo tubwire abanyarwanda icyo tubona kano karengane gakorerwa abanyarwanda muri rusange ariko sinzi umuntu twaganira arambwira ati igifungo cyawe Gerard Urayeneza ntabwo cyamutunguye kuko FPR igomba guhana yihanukiriye kugira ngo itange isomo ku bandi kuba rero Gerard bamukatiye burundu ntabwo byantunguye nanjye nkurikije ko bameze igihe bamupangira ndetse bagerageza kugaragaza ko ibi byaha yabikoze ikindi nanone n'aba risikapi bahanijwe ibyo myaka igera ku 8 nabo bari bafungwa na Urayeneza Gerard ukibaza uti aba risikapi bo baraberwa icyo cyaha cya jenoside bate bakatiye iyo myaka 8 bazira gusa gushinjura Gerard Urayeneza ni n'akarengane ndumva aricyo nabivugaho nta byinshi nakora kuri iyi nkuru anzireza ko mugenzi wanjye Edouard azayigarukaho ejo mu kiganiro atabashije gukora uyu munsi abivumuzi ariko nawe ndumva wari uvuze uti Gerard nta utamuzi twese twakunze twumva Gerard ari mu bintu by'amashuri kugeza amagingo ya kandi n'abanyeshuri bigaga hari Igitwe bari mu gihirahiro baribaza icyo bacumuye ku mana kuba ufite ikibazo na Gerard ukagira ikibazo n'ishuri ishuri ubwaryo yagira ikibazo rite kugira ngo naryo rifungwe Gerard mwamufite ikibazo birumvikana ariko se ishuri ryo ziriki abanyeshuri biga hari abo bazize iki Claude Marie Bernard yarumva ko nakarengane k'ibihe kane
urakoze Serge ibi bintu nkuko ngiye nabikubwiraga jyewe Yesu ntabwo mvuka epiyo ngiye mu kabagara ariko icyo nakubwira cyo jyewe iwacu ni igitarama abantu b'iwacu uyu musaza Gerard Urayeneza baramusingiza kuri leta rero ya FPR cyane cyane kuri Kagame ubwe bwite hari ikibazo cy'uko umuntu uvugwa neza n'abandi bantu urisika kuba yavugwa neza kurusha Kagame uwo nguwo nta buzima afite muri kiriya gihugu uyu musaza yatangiye hariya mu rwunge rw'amashuri y'Igitwe amashuri ya y'abadivantisti akomeza agenda azamuka kugeza ubwo ubwe bwite yazanye igitekerezo cyo kugira ngo bagire iriya kaminuza yari maze gutera imbere Serge abantu benshi bayinyuzemo n'abatarayinyuzemo barahirira uburezi buhakomoka Serge ntabwo ari ibintu ntabwo ari kuvuga ko uriya musaza yakoze genocide byongeye kandi no kugira ngo ibyo bimenyetso cyangwa se iyo mibiri ya y'abakorewe genocide iboneke nyuma y'imyaka irenga 20 Serge nawe urabyumva ko icyo kintu ni ikintu cyerekana ko uyu muntu bamugendagaho igihe kirekire Serge ndayize
ntabwo bitunguranye kuko nkurikije komantere nagiye nandikirwa mbona ntabwo bitunguranye ahubwo ndakeka byari bikwiye guhisomo n'abandi banyarwanda bumva yuko batekanye muri rwa Rwanda bavuga ko FPR ifite imigambi myinshi ifite amakarita menshi kina kandi buri gihe izamura iturufu ubu ni iturufu ya jenoside nyine ikora kuko Gerard Ruraye neza nyuma y'imyaka 27 dore bamutaye mu gihome burundu araregwa ibyo byaha ukibaza uti umuntu yaba arakoze icyaha nk'icyo akabasha kuba mu gihugu imyaka 27 agakuramo ibikorwa remezo nk'ibi tubona agafungura ishuri agashakira buruse abana b'abanyarwanda ubushinzwe ngo numvaga Ingabire Marie Immaculée iravuga ati batubwize ukuri icyo bapfa n'ishuri rya gitwe kandi iyo ureba ibirimo kuba kuri Gerard nta n'ubwo ari we gusa hari abandi banyarwanda wenda batavugwa tutanazi uko byabagendekeye ariko nka Gerard uzwi mu gihugu ndakeka bikwiye gufungura amaso abanyarwanda bakabona yuko nta muntu uzarokoka iyi nyundo FPR kubitsa abanyarwanda cyane cyane iyo igihe cyawe kigeze barakwihorera wa mugani sinzi ukunda vuga ngo iyo batarakugeraho bagushakira ibirungo ubu rero ibirungo byari bigeze igihe cyari kigeze cya Gerard ndizera yuko abanyamategeko be bazakomeza bagerageze niba ari ukujurira bajurire ariko kumva ngo mukatiye burundu biragoye kubyumva icyo nzi ko nzi neza ko tugomba gutabara abanyarwanda tugomba kwihutisha gahunda yo gutabara abanyarwanda naho ubundi nta munyarwanda ushobora kurokoka iyi nyundo FPR kubitisha abantu Claude Karitare niba nta yindi komantari ufite kuri iyi ngingo wenda twajya ku ngingo ya kabiri niba munyemereye
urakoze cyane Serge hari reka dukomereze ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri nk'uko nari nabibabwiye ni ingingo yerekeranye n'ikirego nanone u Rwanda rushinja ingabo z'Ubufaransa ngo kuba zaragize uruhare muri genocide y'umwaka w'1994 ibyo rero bikaba byarasohotse mu magambo yavuye mu kanwa k'umugaba mukuru w'ingabo z'Ubufaransa General François Lecointre General François Lecointre wigeze kuba nawe mu Rwanda mu ngabo za Nations Unies zari ziri muri operation yitwaga Turquoise uyu ku cyumweru yihanangirije yavuze ndetse n'uburakari bwinshi cyane ko kuba u Rwanda rushinja ingabo z'Ubufaransa gukora genocide ngo byaba ari ubusazi kandi bidashobora no kwihanganirwa dore amagambo y'uyu mu general nk'uko abivuga aragira ati ingabo z'Ubufaransa zishinzwa gukora genocide zari zagenewe gufasha leta zari zagenewe gutabara mu Rwanda mu mwaka w'1994 ngo mu gihe hishwe abatutsi bagera ku 800,000 ndetse n'abahutu batari bakigikiye ubwicanyi General Lecointre François yabivuze aganira no ku muyoboro wa televiziyo yitwa BFM kandi yasomye ibirego uko ngo yabibonye we ngo yasanze ibi birego babarega ngo byaba birimo ubusazi kandi ndetse ku Bufaransa budakwiriye kubyihanganira na gato yaragize ati n'ubusazi gutekereza ko ingabo zari muri zone Turquoise zagiye gukora ikindi kintu kitari uguhagarika ubwicanyi bw'abatutsi bwakorwaga n'abahutu arongeraho ati nta njyana kandi nta n'ukuri kurimo gutekereza ikindi kintu ni igitutsi cyakozwe ku basirikare bacu uruhare rushinzwe leta y'Ubufaransa muri genocide rwakomeje kuba igitotsi hagati y'ibihugu byombi kuva mu myaka irenga 25 ishize. Ibibazo rero ku ruhare rw'Ubufaransa byongeye ngo kwibazwaho nyuma y'uko mu kwezi kwa kabiri gushize ngo hatangajwe ubutumwa bwa telegramu yiswe kwari telegramu y'ibanga, bavuga ko ngo mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1994 Ubufaransa ngo bwaba
Claude sinzi niba nkufite neza, ndumva ijwi ryagiye, ikirori kiwanjye gishobora kuba kitameze neza. Muratwumva Claude Kayitare, muranyumva? Shuti muteze amatwi radita ukamutwihanganire. Claude ashobora kuba afite ikibazo iwabo buri ni mu gicuku kwanza, mutwihanganire. Nkeka ko hari ibibazo bya interineti muri iri joro, ariko iyo nkuru yaranatangiye gusoma, mwaranayikurikiye mu binyamakuru by'u Rwanda. Mugenzi wacu ntabwo tumufite, turategereza mu kanya wenda agaruke. Icyo naba mvuga kuri iyi nkuru nta n'ikintu nayivugaho gitandukanye n'ibyo yasomaga, ahubwo ni ukwibaza wa mugani impamvu Leta y'u Rwanda ikomeza gushyira mu majwi Leta y'Ubufaransa. Ubundi ingabo z'Abafaransa zaje muri Operation Turquoise zageze mu Rwanda ziti, ntabwo Abafaransa babyutse mu gitondo ngo burire indege ngo baze bagwe Igoma, binjire ku Gisenyi, bajye ku Kibuye cyangwa ugu Gikongoro ngo bashinge Zone Turquoise. Zone Turquoise ni yemejwe cyangwa Operation Turquoise yemejwe n'umuryango w'abibumbye. Abafaransa baguruka bafite mandate ya Nations Unies yo kuza gutabara. Izo nkuru arimo gusoma ntabwo nazisomye ngo ndebe iby'u Rwanda ruvuga, ariko nkurikije ibyo nasomye, nkurikije ibyo nabwiwe, nkurikije ibyo nzi, mandate cyangwa ububasha Abafaransa babonye babuhawe na Nations Unies, bahaguruka berekeza mu Rwanda baje gutabara mu kwezi kwa gatandatu 1994. Kandi ingingo nayiganiriye igihe kirekire, si ibintu bishya bisaba kujya gucukumbura ngo mbaze cyangwa nongere ni dokumente ku ruhare rw'Abafaransa baba baragize nk'uko Leta y'u Rwanda ibashinja, ahubwo twari dukwiye no gushima ubugiraneza bw'Abafaransa bagize bahaguruka bakaza gutabara, nk'uko bamwe mu bakomoka muri Kibuye cyangwa bakomoka muri Cyangugu cya Gikongoro babivuga. Ni ibintu rero tuzi neza ko Leta y'u Rwanda irashaka kwemera kuvugisha ukuri, ni ibintu Leta y'u Rwanda irashaka kwemera kuvugisha ukuri wenda ku ruhare rwayo n'impamvu yikoma Abafaransa. Ikindi mwari bukwiye kwibuka no kumva hano ni uko Abafaransa bajya no kuza, Leta y'u Rwanda itigeze yemera, FPR Inkotanyi itigeze yemera ko Abafaransa baza mu Rwanda. Urumva rero baje mu Rwanda FPR gitarabishakaga. Kandi mwibuke ku cyo gihe hari imirwano yari genocide yarimo ibandanya mu mugana Barundi, ubwicanyi buba, Abafaransa rero baje ku cyemezo cya Nations Unies ariko FPR ntiyabishakaga. Ibyo nabyo ndimva ko mubizi. Kuba aba FPR itarashakaga Abafaransa kubaza mu Rwanda, ntabwo uyu munsi ariko bazatubwira ko bari bushyigikiye Abafaransa cyangwa ko banejejwe na Operation Turquoise kandi barayirwanyaga. Ibyo ndumva nta munyarwanda utabizi. Ibyo u Rwanda rwaba ruvuga ku Bafaransa, ntabwo ndi Umufaransa ngo ndabavugira, nta nubwo mfite uburenganzira bwo kujya kuvugira Leta y'Abafaransa. Abafaransa barahari bazidefenda ubwabo ku giti cyabo, kandi niba kuba ari Umufaransa ufite icyo yagerezwa ku giti cye yakibazwa kitabajijwe n'Umunyarwanda, ndumva ibyo ni ibintu byumvikana ku muntu wese ushyira mu gaciro udashaka kubogamira ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ariko wakwibaza uti kubera iki Abafaransa buri gihe bahora bashyirwa mu majwi? Ubu tugiye kujya mu kwezi kwa kane mu minsi ya vuba, tugiye kubona bavuga Abafaransa cyane. Ariko wasubiza amazi ukavuga uti nubwo Abafaransa barakoye umuntu umwe rukumbi akarokoka, uwo ni umuhamya w'amateka, azashima Abafaransa ko bamurokoye. Ariko nta kuntu bavuga ngo Abafaransa ngo bakoze ibi n'ibi n'ibi, bafite ibyo baba barakoze simbizi, ntabwo nari kumwe nabo, bafite ibyo bashobora kubazwa wa mugani baramutse bibaye ngombwa, ariko ntabwo numva yuko byakwitirirwa igihugu cyose nk'Abafaransa. So iyi nkuru rero Kayitare yasomaga nk'uko yayivugaga, nanjye ndi umugaba w'ingabo nta kuntu bitambabaza, kandi nzi ko nayo ingabo nk'izo mutwihangane Claude Kayitare agaruka mu kanya ibyo navugaga yagize ibibazo bya network so uwagaruka inyuma rero kibaza impamvu FPL ihoza mu mutwe abafaransa nyine uko nabivugaga ariko ntabwo ari ibintu byari bikwiye gutunga umunyarwanda ahubwo twareba natire FPL kuva muri 1994 irwanya abafaransa ko batakora intervention yabo muri operation turquoise hari abantu benshi twagane kuri raditahuka bakomoka muri kibuye bakomoka muri gikongoro barokotse muri bira bice bashimye uruhare rw'abafaransa ariko ntabwo nabo bashobora kuvugira abafaransa cyangwa ngo bavugire abarescapi mu izina ryose buri wese agomba kuvugwa hamya ku giti cye ibyo yahagaze w'ibyazi akaba kandi yanabisubiramo akanabitangamo ubuhamya so ndemera ko ibyo uyu musirikare w'abafaransa avuga nawe afite ukuri kwe simbona impamvu leta y'u Rwanda ikwiye kumurwanya ngarutse wenda inyuma gatoya kuri commentaire zindi nagiye nandikirwa mwibuke ko iki gihe abafaransa bajya kuza mu kwezi kwa gatandatu FPL yari ifite abayihagarariye muri hano muri New York ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye yari ifite Claude Dusaidi yari ifite Gerard Gahima abo nka Gerard Gahima twagiye tuganira murabyibuka sibanga kuri raditahuka twarabiganiriye birambuye agera ambwira ati naje kuganira abantu nza kumenya yuko wa mugani nahabwaga amakuru atari yo kuko nakoze amaseri y'ibiganiro nawe hano mubaza ni gute wambwira ko wari New York mufata pozisiyo wenda nk'iyi ariko itandukanye na leta iri mu Rwanda yaje kumbwira ati nyuma y'ibiganiro twagiye tugirana na konsiliti bagenzi banjye twabanye muri FPL ati bambwiye ko wenda amakuru nahabwaga yabwaga atari yo kandi kuko biranumvikana ntibaba wicaye New York ngo umenye urimo kubera icyangugu ku kibuye ku gisenyi ku gikongoro cyangwa n'ubundi cyo ry'u Rwanda so urumva rero harimo kutavugisha ukuri kwinshi kwari kurimo bigaragara rero ko nta kindi kintu leta y'u Rwanda y'uyu munsi magingo ya muri epoke mu 94 yari inyeshyamba za FPL itari ifite kugira ngo irwanye leta y'abafaransa kugira ngo batayikoma mu nkokora kuko bumvaga ko niza nibaza bazaba wenda bazabarwanya ku rugamba kandi icyo kintu cyo ntabwo nubwo cyanabaye hari hamwe Kagame yavuga ngo barwanye n'inkotanyi ngo ku gikongoro cyangwa ni muri gikongoro ni gikongoro na Butare bamwe mu bantu nzi tuganira cyangwa dukorana bambwira ko ibyo nta byabaye ntibyabindi urabona ko abarebe yigamba ngo barwanye n'abafaransa batsinze abafaransa uko ibibazo bitari ku mirwano y'inkotanyi n'abafaransa yabereye ku buryo batsinze abafaransa nabyo ugasanga harimo ikinyoma cyinshi cyane so ni iyo nkuru ndakeka ariyo Claude Kayitare yari afite niyo nkuru yari afite kandi ndabona ntegereje kureba niba yakujya kwikonekta ko niwe wabategura kino kiganiro ku mugabane wa Afurika nk'uko asanzwe bibakorera ariko ndabona okay ndakeka twongeye kumubona mutwihangane kuri rezo za tekinike ntabwo biba byoroshye Claude ndizera ko mutwumva Claude ntabwo arabasha kukonekitinga so nababwiraga muri make rero ibyo ntekereza bituma u Rwanda rwarushyira mu majwi y'igihugu cy'ubufaransa harimo amateka menshi kandi ubona ko ari politiki nta yindi mvo nabona nta yindi mpamvu umuntu yanakubakira avuga ati byatewe n'iki ni izo factors zose zishyize hamwe wibaza impamvu u Rwanda rwitwara gutyo rwararushyira mu majwi y'igihugu cy'ubufaransa ndetse wanagaruka kuri operasiyo turquoise mugenzi wacu yatubwiraga ni operasiyo yabaye autorize na Nations Unies ntabwo ari operasiyo y'abafaransa ariko kubera abafaransa aribo bashinzwe iriya department irebana n'ibibazo by'amahoro ku isi icyo twakwita peacekeeping department aribo bashinzwe iyo department nibo babaye aba mbere kuko mwibuke ko ibindi bihugu byose byavuga ko bidashobora kujya mu Rwanda bitewe na propaganda yari babwira ati n'abatutsi barashize so abafaransa rero njye numva ko nk'uko mugenzi abivugaga ahubwo abanyarwanda njye babashima nkurikije uko mbizi cyangwa mbibona kereka hageze uzana indi verisiyo itandukanye n'ibyo twabwiwe cyangwa twumvise Claude Kayitare muratwumva
ndakumva neza sheje
sorry wagize ikibazo na ese nkomerezaho mbwira abadukurikiye ko bagomba kwihangana ibibazo bya rezo aho ngaho iwanyu niba mwakomeza kuri iyo nkuru mwarimu dufitiye niba ari cyo wari isigaye kuyivugaho
Ya urakoze cyane Serge naringeze hariya bavuga ibyerekeranye ni ya Telegram ngo yibanga yaba yaragaragaye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho waruri umujyanama mu wa President Mitterrand ngo yaba yarohereje iri ya Telegram abaza ubutegetsi bw'Ubufaransa icyo bakorera abakekwagaho ko bafite uruhare muri genocide. Aho rero ngo baje kubwirwa ko ngo bagomba gushakisha uburyo bava muri icyo bava cyane cyane ngo mu gace ka kontrolwaga n'ingabo z'Abafaransa noneho ngo bakajya badashaka aho bahungira ariko cyane cyane ikintu umuntu agomba guca akarongo ahangaha naho muri ya Yannick Gérard yabwiwe ko ngo atagomba kubyinjiramo cyane ngo ahubwo agomba gushaka abantu cyane cyane ngo nk'inshuti ze wenda z'Abanyafurika ngo zikabimuvugira noneho abo bayobozi cyangwa se abo bategetsi bo muri kiriya gihe bari muri kariya gace nyine ka Operation Turquoise ngo bakaba bahunga mu kiganiro rero yatanze ku cyumweru nyine General Cointre ntabwo yigeze ahakana ibivugwa muri iriya telegramu ariko aravuga ati ubutegetsi bw'Ubufaransa bwemeye ko iperereza ryakorwa ndetse no gufungura za archive bakaba bareba ibyerekeranye n'ibikorwa by'Ubufaransa muri 94 mu gihugu cy'u Rwanda Serge aho ngaho ndumva ariho narangiriza ibyatangajwe n'uriya General François Lecointre.
Urakoze cyane Comrade Kayitare ugarutse nyine naganiraga n'abadukurikiye mbabwira ibyo ntekereza kuri kurari rw'Ubufaransa n'impamvu ruhora rushinzwe rukirwa mu majwi na Leta y'u Rwanda nasobanuraga ko ari rwo rushinzwe departement irebana n'ibyo kubungabunga amahoro ku isi kandi wibuke ko kampanye ya FPR muri icyo gihe yavugaga ko nta mututsi usigaye mu Rwanda nta n'impamvu babona ko banatabara urumva rero hari front ebyiri zihanganye inyeshyamba z'inkotanyi zivuga ziti niyagira n'igihugu cyiza gukora intervention tuzarwana nacyo abafaransa nabo ko bari bashinzwe amahoro ku isi babona hari icyo bakwiye gukora kugira ngo bajye baramira urumva ni nayo mpamvu rugikururanye kugeza magingo aya ariko kuri kurimo hagati aho ngaho impamvu izarenyeshyamba zitifuzaga ko haba intervention mu gihugu cy'u Rwanda iby'amafaxe zoherejwe n'ibindi byakorwaga muri Champs-Élysées cyangwa muri Leta y'Ubufaransa ntabwo mbizi ariko icyo navuga yuko twebyo tuzi tumenya muri Repubulika aha ngaha bigaragara ko inyeshyamba zifuzaga ko Perezidansi y'Abafaransa iza hariya kandi Abafaransa baraje bafite nabo barokoye njye nkeka ko nabo bari bakwiye gushimwa ntubwo baba barwanye nk'ababaza impamvu badashima nubwo warokora umuntu umwe niko navuze mu kanya ubw'utarurura aha bafite igikorwa cyakozwe nubwo cyanenzwe hari abantu rero babirokokeyemo bari bakwiye gushima ko banarokowe n'Abafaransa nibyo navugaga mu gihe mutari muri kuri rimwe.
Serge urumva iyo u Rwanda rukururuka ku Bafaransa nka kuriya mbere ya byose bavugaga ko ngo perezida wahanwe mu ndege perezida Juvenal Habyarimana ngo yaba ngo yari inshuti ikomeye cyane y'Ubufaransa bakaba baratekerezaga ko Abafaransa baramutse bashinze ikirenge hariya bitwaje intwaro bashobora no gukoma mu nkokora ibitero by'inyeshyamba za FPR icyo cyari kimwe mu byo batekereje ariko noneho igihe Abafaransa nk'uko ninjiye aribyo urimo kuvuga mu gihe Abafaransa aribo mu by'ukuri bafite mu nshingano zabo muri kariya kanama kagashinzwe amahoro ku isi aribo bafite mu nshingano zabo noneho gutabara aho rwakomeye ntabwo Abafaransa bari gutinya kujya hariya hari n'ibyigeze kuvugwa ko bamwe mu bakadabo ku rwego rwo hejuru ngira ngo hari harimo na wahoze ari procureur general Zahima Gerard baba baranavuze ko rwose baranatanze ubutumwa bavuga ko nta ngabo mpuzamahanga bakeneye ko genocide yahagaritswe kubu ngubu igihugu gicunzwe neza na FPR Serge
ibyo nibyo bigaragara mu nyandiko basinye kandi bahaye umuryango w'abibumbye ntabwo ari amazimwe ntabwo ari uvuga ngo ni rumazi ni fact birahari ibyo nta nubwo wabihakana ahubwo ababihakana bajye babihakanya bagaragaza ibindi bimenyetso kuko burya ibintu igihe tugeze muri kibimenyetso nicyo kuvuga ibintu kanatangira ubuhamya ukavuga uti fite na document ishobora kubishimangira hari ku itariki ni ibyo byarabaye sibanga nabikomojeho gato mvuga ko mu biganiro agiye ngira na Gerard hari aho yemeye ati ubwo nubwo twahabwaga amakuru atari yo kandi yemera ko yakonsirise bagenzi be bahoranye muri RPF yemera ko bahabwaga ikinyoma donc ntabwo babwizwa gukuri uko amakuru yari ahari ku butaka bw'u Rwanda muri kiriya gihe bo bari presentaga inyeshyamba muri New York ariko tunagarutse inyuma gato wanakwibaza utundi nyuma y'imyaka yose kubera iki ubona ko u Rwanda rugikururanye n'Ubufaransa ese abafaransa ni ukubera gusa ko bari bafitanye umubano mwiza cooperation bilaterale na Leta y'u Rwanda abafaransa bari bafatanyije bafashaga Leta y'u Rwanda mu birebana na gisirikare nk'uyu munsi abanyamerika bafashe ingabo za kaga ejo ndizera ko abanyamerika batazaba responsable w'amakosa kaga arimo gukora abanyarwanda n'ibyo arimo gukora hari uruhare rw'igihugu bwacyo hari uruhare rw'ibihugu mpuzamahanga muri foreign affairs cyangwa mu bubanyi n'amahanga twemera ko nta gihugu kibaho nk'ikirwa buri bihugu bibaho mu gufatanya bifite ibibafashanya kandi ndizera ko nk'uko twe tubyemera Kayitare nanjye ndizera ko byumva kimwe nanjye haramutse hari ikintu ubufaransa bwarakoze wamagana tukakibona nk'abanyarwanda twagira imbaraga zo kudenonsa urwo ruhare ariko mu gihe ntacyo mbona kugeza amagingo aya ari ukubera gusa kwikoma umuntu ko yari afitanye umubano mwiza n'ikindi gihugu support mu bya gisirikare kuko abafaransa basapotinga repubulika ya kabiri ibyo nta habanga rihari nk'uko abanyamerika basapotinga kaga uyu munsi cyangwa n'ibindi bihugu ibyo biri muri diplomasi kandi bica muri cano za diplomasi kugira ngo bikorwe ntabwo wabyuka mvuye ngo uramagana abanyamerika kuko bafashe ingabo za kaga bageze aho bakora ibibi icyo gihe tuzabamagana ariko muri diplomasi ibintu bifite inzira bicamo kugira ngo bivugweho cyangwa byamaganwe cyangwa bishyigikirwe nicyo navuga kuri icyo Claude Kayitare
ya urakoze cyane Serge mu by'ukuri ibyerekeranye n'aya makimbirane y'abafaransa na leta ya FPR ntabwo umuntu yabivuga ngo abirangize gusa ngiye ikintu kimbabaza nta handi banavuga bati twinze abo njye bavuga ngo umuntu ni mugari muri iki gihe noneho waba warabonye ukuntu leta y'u Rwanda yagerageje gusukuma uriya Madame Louise Mushiki wabo muri Francophonie ndetse muri iki cyumweru icyo uyu mugaba w'ingabo w'Ubufaransa yavuzeho ariya magambo ni nacyo cyumweru Louise Mushiki wabo yari yabonanye na Emmanuel Macron iyo babonye ku mafoto mu binyamakuru rwose barimo bakomangana ku ntugu wakwibaza uti ibi bintu ni ibiki mu gitondo uyu muntu ni umwicanyi ku mugoroba aba bantu ni inshuti wakwibaza uti ibi bintu byo ni ibiki ndibuka mbere gatoya yuko Louise Mushiki wabo atorwa hari igihe Kagame ntabwo nibuka evenema yari yabaye bamumirishije niko navuga kuko kumwigisha byo ntabwo byoroshye bamumirishije urufaransa rwo kuvuga aragenda avuga discours mu gifaransa hari n'ubundi icyo gihe nyine bamamazaga Louise yavuze ngo soccer Louise di sizi niba ako gasene ukibuka ibyo bintu nabyo umuntu akaba yabyiba kuki abanyarwanda baruma bagahuha cyane abantu bari mu butegetsi nka kuriya Serge
Claude ibyo ni ibyo bita nyine diplomasi n'uburyarya bwa politiki ubu nuko nyine wenda atakibasha kujya kuri high table uzi ko yari amaze iminsi yiziringa mu bihugu by'abarabu ntabwo byari kuzagutangaza tubonye muri ibigano tubona bimaze iminsi biba hagati tuvuga igihugu cya Qatar n'u Rwanda ku birebana na Rwanda iri mu gihombo usigaye ubona noneho yambara iriya myenda y'abarabu ndetse ukabona avuga na arabike bitewe n'uko ari ukureshya rero ni langage ni nko gutereta mfete ndakeka n'umutoma batera nyine none si wagira ute ntiwamubonye nyine avuga mu gihe bari muri biriya biganiro byo gutoza mushiki wabo nyine kuwa mugani yagerageza no kuvuga mu gifaransa niko bimeze nta gitangaza kirimo agomba kubikora muri buriya buryo ariko mu kubikora muri byo ntabwo bivuze ko ryapfunwe cyangwa simbizi niba nabyita n'ipfunwe cya kintu kiri muri ku mutima afitiye abafaransa kiba kihandugutseho nono we yavuze ko yishimiye umubano mwiza afitanye na Emmanuel Macron anenga abandi bamubanjirije urabyibuka mushiki wabo abwira François Hollande harya mu kihe gihugu hari muri Afurika muri sinibuka igihugu neza ntabwo nibuka igihugu neza aho Louise mushiki wabo yifatiraga ugahanga François Hollande avuga ngo ntibakwiye gutegekwa ntibakwiye guhabwa amabwiriza avuye i Paris none ubu ngo amabwiriza y'i Paris ni wihabwa mbere none akajya kuyajyana mu bindi bihugu bya francophonie arayahabwa na Macron akaba ari ujya kuyacuruza kandi mu gihe avuga ko adashobora guhabwa amabwiriza na Paris kandi ku gihe cya Perezida François Hollande so urumva ni politike n'ubundi nta kindi nabivugaho aho babonamo inyungu bagomba kuzibyaza umusaruro batitaye ku byo bavuze ejo hashize batarebye n'ingaruka zateye so n'abantu navuga ko bo bakina urusimbi ariko se umuntu yaracuruje agataro yaracuruje amagi kuri Kampala Street ukagega ko abonye ukazi yo kujya kuri high table atazaye ibyaza umusaruro Claude Bernard Kayitare
ya ibyo nibyo Serge gusa ubu ngubu nanone navuga nti abantu bakeneye ko ibintu bihinduka mu Rwanda aho ngaho naho bagomba kugira kuhafatira
ni muri Senegal bagenzi bacu badukurikiye banyibujije ko ari Senegal ubwo nyine Louise Mushikiwabo yabwiraga François Hollande ry'amagambo
narindi muvuga nti abantu bakeneye ko ibintu bihinduka mu Rwanda ibi ubu buryarya ibi bita diplomasi kubera ko ntabwo mpamya ko muri dictionary diplomasi bisobanura uburyarya ubu bwoko bw'uburyarya burimo no gushaka kubambisha abana b'abanyarwanda bari mu Bufaransa ngo kubera ko bahungiye mu Bufaransa burya Serge wibuke ko abenshi mu banyarwanda muri bijya bihe byashize uzi ko twakoze twiga igifaransa iyo babashaga gutarabuka bagiye kwiga hakurya y'amazi abenshi bajyaga mu Bufaransa nta gitangaje rero kuba Ubufaransa ubu ngubu bubitse abanyarwanda benshi b'impunzi bo mu bihe byashize ni ukuvuga ngo aha naho harimo akandi gakino ko kugira ngo bashakishe ukuntu batoza uruhindu bariya abantu bahungiye mu Bufaransa
Claude ntamuciye mu ijambo
noneho bajyanwe bagiye gucibwa imanza no gutabwa mu gihome
ntamuciye mu ijambo wari uvuze iki kintu cy'uburyarya nuko ntabishyize kuri gahunda cyangwa utabishyize kuri gahunda hari ejo bundi nibwo Louise Mushikiwabo yavuze ko yinjije hari ijambo yinjije muri dictionnaire bita niba ari tekinika itekinika ararwandeze ndumva ko nkuko bisobanura avuga ko mu Rwanda abantu batekinika donc ntabwo iyo nkuru ifite imbere yanjye ngo nibuke neza uburyo babisobanuyemo ariko
urumva ko ni tekinike
niba arabisomye tekinike cyangwa gutekinika nyine mu kinyarwanda
yayigize inshinga iri mu mbundo cyangwa se adverb aravuga ngo tekinike yagombye kuba mu gifaransa aho bishaka kuvuga mbese ko ari nk'ukwirwanaho mu by'ukuri bigeze naho noneho abanyarwanda bandika dictionnaire y'igifaransa
aha none uragira ngo turenzeho iki comrade ko niyo bigeze muri dictionnaire nyine ubwo aragira ngo bijyane no mu ba francophone bose bamenye ko nta kundi ni umuco w'u Rwanda utangira unamenyekane mu bindi bihugu nabo batangira bigerageze gutekinika nyine nta byinshi navuga umwere uturutse bukuru bucyakwiriye bose ubwo mushiki wabo aragira ngo n'ibindi bihugu bivuga igifaransa bimenye nabyo bitangira bigerageza uburyo bya tekinika mu yandi magambo
hari ukuntu nari ntangiye kubwira abateze amatwi raditahuka uburyo mu minsi yashize mu Rwanda twigaga igifaransa abantu benshi babashaka gutarabuka bakagera hanze y'igihugu cy'u Rwanda bajyaga mu Bufaransa ubu Faransa buri nanone mu bihugu bibitse impunzi zavuye mu Rwanda kubera ko bari bamenyereye urumi rwaho bigeze kuhagera ibintu nk'ibyo aya maco rero yo gutekinika cyangwa se kugerageza kureshya muri buriya buryo bwa diplomasi nk'uko babyita harimo no kugira ngo babashe kuba kwinjirana abantu bahungiye hariya noneho babatoza uruhindu babajyane kubacira imanza no kubakorera ibidakorwa nk'ibyo tumaze iminsi tuvuga cyangwa habiriya bya barusesa bagina cyangwa nk'ibyo bya Gerard tumaze kuvuga aha rero nabwo njyewe ku giti cyanjye kuri mikro za raditawuka nkaba nshishikariza abantu baba barahungiye mu Bufaransa bari mu Bufaransa kwihagararaho bakagira bakanabasha no kumvikana n'abaturage b'u Bufaransa kuko niba Louise mushiki wabo agenda agasekesha inyinyi imwe kuri Macron cyangwa se Perezida Kagame akagerageza kuvuga udufaransa tubiri dutatu kugira ngo babatoze uruhindu nabo ntibazabyemere nabo bagomba kwihagararaho bagashaka uburenganzira bwabo kuko uburenganzira buraharanirwa Serge Ndayizeye
Nibyo Claude Marie Bernard uburenganzira buraharanirwa ntabwo buhabwa ku isahani ari nacyo kintu duhora dukangurira abanyarwanda kumva yuko bagomba kugira uruhare mu mpinduka bashaka cyangwa bifuza atari bya bintu bavuga ngo uzicara ngo ukunda no kubyumva umuntu bavuga ngo muzaducyura ryari cyangwa muzatuhoza ryari ukabona kandi urabibwirwa n'abantu bitwa ko bazi impinduka icyo ari cyo n'icyo bisaba kugira ngo impinduramatwara igerweho so iyo mentality iyo mitekerereze navuga ko igaragaza ubunebwe abanyarwanda bagomba kutajya kuyipakurura bakumva yuko igihe tugezemo n'igihe abantu bose baparticipa kuri level imwe bazana ibitekerezo byabo bakabisangiza n'abandi tukagira impinduramatwara ya yindi buri muntu wese yumva ko yagizemo uruhare itandukanye n'ajyana bavuga ngo muzaducyura ryari muzatuboza ryari muzaduha muza ibyo bya mu ukavuga uti tube twese hamwe dukorere hamwe twumve yuko twahuje ibitekerezo ndakeka ariyo wishi yanjye cyangwa imyemerere yanjye mu gihe tugezemo kuko amateka twaciyemo ndetse n'ibindi tugenda tubona tudahinduye imitekerereze tudahinduye imikorere twahindura sisiteme ariko ugasanga abantu baracyari ba bandi ntabwo bazi koste yo kubohora igihugu icyo ari cyo cyangwa yo kuzana impinduka cyane cyane mu rubyiruko rero mba mbona ko niho byari bikwiye guhera kuruta kubishakira muri aba bantu bakuru cyangwa bakuze ku buryo burya hari abavanguye abantu bagezemo hari imyaka abantu bageramo ntibabashe kongera gutekereza innovation no kumva no gutekereza kuva bibagora mfite icyizere mu rubyiruko rero Claude ko wenda urubyiruko rushobora gutangira kubyitoza kugira ngo ejo heza hazabe ejo hazabe heza kuruta uyu munsi ariko ni process numva ko buri wese agomba kugiramo uruhare kugira ngo bigerweho birababaza iyo bakubaza bati bite bigenda bite bizasaba iki kandi ugasanga abo babikubwira akenshi ngo bafite experience bahoze mu myanya bahoze muri politiki ora rya yindi igihinduka n'abayikora n'uburyo ikorwamo ariko politics ihora rya yindi yahoze ari ya yindi zahora rya yindi gusa hahinduka timing yayo cyangwa igihe bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika uyu munsi isi yabaye umudugudu isi irihuta abanyapolitiki rero bagenda bemvovinga bahindura imitekerereze kugira ngo biadapte n'ejo hazaza so ndakeka natwe Claude tuzabigeraho ariko abantu bagomba kumva ko bagomba kugiramo uruhare bose kugira ngo atagira abavuga ngo twasigaye inyuma cyangwa dushyirwa muri iyo politiki kugira ngo dukorere hamwe twese Claude
urakoze cyane Serge Ndayizeye mbere yo yuko nsezera nari muri uwo mujyo nyine w'uko abanyarwanda bagomba kumenya ko bagomba kugira uruhare mu mpinduka bashaka hari inzira zirimo ziragenda ziboneka nk'uyu General Lecointre yabaye mu ngabo z'abafaransa ngira ngo mu cyahoze ari Kibuye icyo gihe muri zone turquoise niba yarabashije kuvuga iki kintu kuri iki cyumweru gishize abantu abanyarwanda bari mu Bufaransa nabo barabonye ibisa nabyo bakwiriye kumwegera kuriye gushaka uburyo nabo batanga ibitekerezo byabo bikaza bisanga iby'uyu mujenerali maze ibi bintu bakabyamaganira kure kandi ari nako nabo ubwabo birwanaho kandi bavana n'icyo cyasha ku gihugu kibacumbikiye cyangwa se ku gihugu cyababaniye neza Serge Ndayizeye nagira ngo wenda ndangiriza ahangaha kugira ngo tubone uko turuhuka twebwe inahangaha ubu ngubu bumaze gucya buri hafi gucya sinzi niba mwanyemerera agenga
oya urakoze nagira ngo ushimire kuri incamake nyine y'ikiganiro mwadutegure ku mugabane w'Afurika kandi nshishikarize n'abandi bakomerede hirya no hino cyane cyane ku mugabane w'Afurika utangira kuboneka mukajya mutuganiriza ku masaha yanyu birafasha kugira ngo n'abadukurikiye n'abatwumva babashe kumva impamvu duhamagara buri munyarwanda wese kugira uruhare rwe muri bakagira participation muri ibi bikorwa tuvuga ni umuco rero tugomba gukomeza gutoza cyane cyane abakiri bato Claude abakiri bato nyeka ko bafite n'ubushake kandi bafite banyotewe nanone no kwiga kugira ngo babashe kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu cyacu cy'ejo hazaza nagushimiye rero kuba wabashije gushyira hano zino ngingo dushimire n'abadukurikiye yari incamake kuri ikiganiro cyo ku mugabane w'Afurika ikiganiro cy'ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa na Edouard ntabwo cyabashije kuboneka uyu munsi azakiduha ejo kandi hari n'ikindi kiganiro gisanzwe cya buri gatanu cy'igihe n'iki Claude rero nagushimira kuba mwabashije kuboneka muri mwanya tubanye
twongeye kubasuhuza abakunzi ba radio itahuka kandi twizera ko aho muri hose hirya no hino ku isi mumeze neza ko Imana ikomeje kuba mu ruhande rwanyu kandi ko mukomeje gukora ibishoboka byose ngo mwirinde iki cyorezo isi ihanganye nacyo cya COVID-19 tugiye kubagezaho rero inkuru yanditswe mu kinyamakuru gikomeye cyane cyo muri Amerika cyitwa CNN mu gice bakunze kwita Opinion akaba ari inkuru rero ifite umutwe ugira uti urukundo rw'urukozasoni hagati ya Amerika na Paul Kagame Hotel Rwanda intwari iregwa ibyaha by'iterabwoba Tom Zollner ni umwe mu bafatanyije kwandika igitabo ku buzima bwa Paul Rusesabagina cyitswe mu Cyongereza An Ordinary Man tugenekereje twakwita umugabo usanzwe hanyuma Kyle Pearson akaba umwe mu bateguye filime yahawe ibihembo bya Oscar yitwa Hotel Rwanda ibyo mugiye kubona rero cyangwa mugiye kumva muri iyi nyandiko ikurikira ni ibitekerezo byabo bwite urugendo Rwanda rwakoze kuva genocide yaba mu mwaka w'1994 kugeza ku rugero rw'icyitegererezo mu iterambere riteguye byatumye ruba igihugu gitoranywa ku bifuza gushora imari mu mishinga itanga icyizere muri Afurika aho usanga ibihumbi by'amamiliyoni y'amadolari byarashowe mu mishinga buri mwaka ibyatumye haba ahantu heza ku bigo by'Abanyamerika ndetse n'imishinga y'abagiraneza ariko amateka ya Amerika n'umuperezida wazirikishije umurunga ubutegetsi bwe witwa Paul Kagame yakagombye kongera gusuzumwa neza nyuma y'imyaka 27 y'ibikorwa bihoraho byo guhonyora uburenganzira bwa muntu kuvuga mororerwa ye no kuvuga ibisanzwe bikorwa n'abanyagitugu bose ku isi harimo kwiganya amatora kwigarurira urwego rw'ubutabera inzego zicengeza amatwara ziteguwe neza mu buryo bwo kuzifasha kuzimiza ukuri no kwica abayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi abanyamakuru hamwe n'abandi bose banenga ubutegetsi mu gihugu ndetse no hanze Leta y'u Rwanda yakomeje guhakana kuba iri inyuma y'ibikorwa byibasira abayirwanya ariko nyuma yaho Patrick Karegeya wari umwe mu nkingi za mwamba z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yiciwe mu cyumba cya hoteli muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2014 uwari minisitiri w'ingabo wa Kagame yaravuze ngo iyo uhisemo kuba imbwa upfa nk'imbwa hanyuma abashinzwe amasuku bagahanagura imyanda kugira ngo utabanukira uyu munsi Kagame ahanganye n'uruhore rw'ibibazo bijyanye n'igikorwa cya nyuma aherutse gukora aricyo gukekwaho gushimuta Paul Rusesabagina umwe mu bavugwa muri filime Hotel Rwanda umuturage uhoraho wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi akaba n'icyamamare gishimwa na benshi mu guharanira uburenganzira bwa muntu Guverinoma y'u Rwanda yahakanye ko atashimutswe ariko Rusesabagina yivugiye ubwe ko yashimutswe ubwo yagezwaga mu rukiko i Kigali mu kwezi gushize aregwa ibyaha by'iterabwoba ibirego bisa nk'ibigamije kwibasira umuntu kubwo kutagira gihamya igaragara ku buryo ikizava mu mwanzuro w'urubanza nta ugishidikanyaho. Ubucamanza bw'u Rwanda bugendera ku murongo umwe rukumbi, ni ukuvuga ubushake bwa Kagame. Ibyo byarashimangiwe muri uku kwezi ubwo Rusesabagina yatangazaga mu rukiko rukuru ko atazongera kwitabira urubanza rwe, kuko ngo adatekereza ko urwo rukiko rwamuha ubutabera nk'uko yabivuze mu magambo ye. Afite impamvu zifatika zo kubitekereza gutyo, kuko nk'uko abivuga ngo yaba yarangiwe kubonana n'abamwunganira mu gihe cy'amezi menshi, kandi nyuma y'amezi atandatu ntarabasha guhabwa uburenganzira bwo gusuzuma ibikubiye mu kirego yatangiwe hamwe n'impapuro zirenga 500 zijya mu mizi byakurikiranyweho. Urukiko mu cyumweru gishize rwafashe umwanzuro wanga ubusabe bwatanzwe na Rusesabagina n'abamwunganira, hamwe n'ubusabe bw'uko nawe yahata ibibazo abamushinja cyangwa se ngo asuzume impapuro zimushinja. Kuva kera Kagame ntiyigeze yishimira Rusesabagina wamenywe n'amahanga kandi agahabwa umudari wa Amerika w'ubwigenge mu ntoki za Perezida George Bush mu mwaka w'2005. Nyuma y'isohoka rya filime Hotel Rwanda yagaragaje ibikorwa iyo filime yagaragaje ibikorwa by'ubutwari bwe burimo ubuhanga, byatumye arokora abagera ku 168 muri Hotel de Mille Collines, hotel igezweho rwagati mu murwa mukuru w'u Rwanda. Iyo hotel rero akaba yayoboraga mu gihe cya Jenoside. Rusesabagina yaje gukoresha uko kumenyekana kwe kugira ngo anenge bikomeye ubutegetsi bwa Kagame, ibyaje gutuma aba ruvumwa mu gihugu cye cy'amavuko. Kagame ntako atagize ngo akore ubukangurambaga bwo kwibasira Rusesabagina amurega ko atera inkunga umutwe w'abaterabwoba ugizwe n'agatsinda kadafatika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo ntibyagize icyo bitanga kubwo kubura ibimenyetso bifatika. Ariko rero abanyagitugu ntibajya baterera iyo. Urugereko rwihariye mu rukiko rukuru rw'u Rwanda rwatangaje mu cyumweru cyashize ko Rusesabagina yabeshywe ubwo yuriraga indege i Dubai mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Mu buryo bwateguwe busa n'ubw'ibitabo by'ubutasi, umuryango we uvuga ko yashimuswe, Kagame akabihakana. Indege bwite yagombaga kumugeza i Burundi yaje kugwa Kigali, aho Rusesabagina yahise atabwa muri yombi. Kubitureba dusanga ari igikorwa cy'urukozasoni kibangamira uburenganzira mpuzamahanga burinda abantu bose ibikorwa byo gushimutwa. Nanone kandi Kagame yongeye kurega Rusesabagina ibyaha by'iterabwoba ngo bishingiye ku batangabuhamya. Ibisa nko gushyira igitutu ku buhamya, ibintu bimenyerewe cyane mu Rwanda rwa none. Iyo ibyo bimenyetso biza kuba bifatika, byakabaye byarahawe abayobozi b'Ububiligi n'Abanyamerika kugira ngo hatangizwe igikorwa cyo kumwohereza mu Rwanda nk'uko Kagame yabikoze mu bihe byashize. Abagerageje gusuzuma ikibazo cya Rusesabagina bagushije bose ku myanzuro isa. Mu kuboza umwaka ushize, abashingamategeko ba Amerika bagera kuri 37 boherereje ibaruwa Perezida Kagame bamagana iryo shimutwa kandi basaba ko Rusesabagina arekurwa. Ku ya 11 Gashyantare, Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi nayo yafashe umwanzuro usa nk'uwo. Mu gihe ifungwa ridakurikije amategeko rya Rusesabagina rishobora kuba riri gukurikiranirwa hafi n'ubutegetsi bwa Perezida Biden, Perezida Kagame ntacyo aratangaza mu ruhame kuri icyo kintu, mu gihe Minisitiri w'Ubutabera yatangarije Al Jazeera ko bamwe mu bakozi ba Minisiteri ayobora bafatiriye inyandiko za Bwana Rusesabagina zirengerwa n'itegeko rirebana n'umwuga w'ubwunganizi. Ibyongera kugaragaza ko urwo rubanza ari ikinamico. Duhereye ku mibereho y'imfungwa za politiki mu Rwanda, amahirwe y'uko ubuzima bwa Rusesabagina bwarokorwa aragerwa ku mashyi. Ntushobora kugambanira u Rwanda ngo ubure kubihanirwa nk'uko uko Kagame yigeze kubitangaza mu giterane cy'amasengesho. Niba ubutegetsi bwa Biden bushaka kwereka isi ko guhangana n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu byagarutse mu nshingano za Amerika, urugero rwiza rwo gutangiriraho ni ugusaba irekurwa ry'uwo mugabo w'icyitegererezo mu ruhando mpuzamahanga mu guharanira uburenganzira bwa muntu. Ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga cyatangaje umwaka ushize igenamigambi rigamije gutanga miliyoni 609 z'amadolari muri icyo gihugu mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Kugabanya ayo mafaranga ya USAID byaba imwe mu ngamba ikomeye ikwiye gufatwa. Urwanda rwabaye urugero rwo kwigaragaza nyuma ya Jenoside kubera ishusho yarwo yangiritse, ariko igihe kirageze ngo rugaragare mu ndorerwamo y'umunyagitugu. Kagame yeretse bitomoye umurongo ariho ku batavuga rumwe na we, akaba ari nk'aho abaho ubutumwa bugira buti: niba nshobora gukorera Paul Rusesabagina ibyo mubona, mutekereze ibyo mwe musigaye nabakorera. Ngaya ngukorera bakunzi ba radio Itahuka, inkuru yanditswe muri CNN ku bijyanye n'urubanza rwa Paul Rusesabagina n'ubu rukomeje. Reka rero tubitege amaso mu bigaragara, iki kibazo gishobora kutazagwa neza ubutegetsi bwa Paul Kagame. Murakoze, mwari kumwe na Axel Kanijabo. Imana ibahe umugisha.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwa gahindura yatsinze ibiganiro, nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Okay.